mwamba mwamba ni ndani yako oh, oh, oh mwamba ndani yako niko salama. One more time speak it loud, say mwamba ni ndani yako niko salama mwamba. It doesn't matter what it looks like. Ndani ya Yesu niko salama mwamba. Ndani yako niko salama mwamba. Hallelujah, hallelujah.